Ugandino Mandela.
Izindlela ezimbili ukukhanya okudwa. Ngudario nini? Ukhona abantu abangeyona inkenye yesikhathi sabo nomhlaba wabo kuphela. Bangabantu bezizwe zonke nezikhathi zonke. Ugandhi noMandela bangabantu abanjalo. Imiphefumu lefunda kugugula kuhlungu bubu kuhlakanipha. Ukungabi nobulungisa kube amandla. Futhi impi benkonzo. Ugandhi wazalwa phakathi kwemifula yaseKanga nezithunzi zombuso waseBrithani. Zimba wakhe ubuthakathaka kodwa intando eqinile. Wafundisa umhlaba ukuthi ukumelana kudinga izikhali. Amandla eqiniso angaphidliza odongo oluqinile kunawo wonke. Wenze kungabi nodlamula emi lomhlaba wonke. Futhi wasikhumbuza ukuthi sitha sikho ngaphandle kodwa ngaphakathi ekuzondeni, ekwesabeni nasekubandlululeni. UMandela yena wabona iziboshwa zomhlaba wesimanje wachitha iminyaka engamashumi amabili nesikhombisa ejele. Waphume engenangani. Unkobekile hayi kwezombusazwe kuphela kodwa ngokomoya nangokomzwelo. Wafundisa ukuthi ukuthethelela kususa inkumbulo kodwa kukhulula umphefumulo. Isizwe singavuselelwa uma ubulungiswa buhamba ngesandla sothando. UMandela wabonisa ukuthi isithunzi somuntu singaphila nasekuthulunjweni. Futhi isikhulu esikhululekile, bobabili bakhonda ukuthi ugogo lweqiniso lolomoya. Inkululeka inkothwa ngesiphakela kodwa ngokonda. Ukuthula kusayinwa. Uyatshalo namusha lapho isintu sibonakala sididekile phakathi kwezigrini nezithembiso ezingenalutho. Amazwi abo sazwakala njengesejwe lisibizela ngaphakathi. Basikhumbuza ukuthi ubukhulu abuke kulawuleni kodwa ekukhonzeni, hhayi ekubambeni kodwa ekwabelaneni. Ugandhi wasifundisa ukunqoba ngaphandle kokulimaza. UMandela wasifundisa ukuthethelela ngaphandle kokukhohlwa. Bobabili basifundisa ukuthi uthando indlela eqinile kakhulu yokulunga. Indlela eyenkulule kwena idlule kusiphindiseleni. Kodwa enhliziyweni. Futhi ngiyakwazi ukukuhlanganisa nezwi likaKristu. Ngizokuzobenzela. Hayi kuba ngikhonzwe. Lo ofuna ukuba mkhulu makaqale ngokuba isigqila sabanye. Futhi umnyalo wakhe waphakade.
Thandanani.
Sizofinde sihlangane endleleni. Kuze kube isikhathi esilandelayo. UNkulunkulu asikhubeke. Asibusise.